shawawe o u ba jisune jite kuyumusi bara bajirani shwe dugizagawe ba kwiri zurukundo numunezero bari kubirenge jawe mamubahire uhira maseze rano bajiranye yubuzi magabubane nabo bahore babumbati wena witeka amahoro yawe akahuru korwabo kandi jambo jawe bamurikire Yesu abane nabo mu migendere yabo Yesu ahore yongeru rukundo rwabo baba mu mahoro habase mu makuba Yesu bagumane mu maboko.